ale.
Kawaida urapa napenda kujibamba, sikao marapo wanapenda kujigamba. Simple tu sana, jeans na turabas, laid back tu sana, allergic to fracas. Penda wasichana wanakuladi zinabana, kuda yombana imanishi na kutaka. Back to biashara niko busy na saka, rounds nikipata si lazima kujibamba.
In a hope in a faith in a man, in a hope in a faith in a man, in a hope in a skip in a jam, in a hope in a skip in a jump jump jam. In a hope in a faith in a man, in a hope in a faith in a man, in a hope in a skip in a jam, in a hope in a skip in a jump jump jam. Tunacheza sahi, tunacheza dadi, tunacheza mami. Nikianya njo cheza nami, hakuna kuhema njo cheza kwa bidi. Cheza nito unacheza kwa TV. Cheza nito unajenga ka CV. Cheza nito unalipua cheta kududhi. Juu ya meza wanda kuduish. Baby, mi upenda kududhis. I mean, mi upenda kuduish. Toka behind ukududhish. Boy, fosa na duish.
Nimtupa na kiradhi, make up a charge. Laska campus, rangi ni ya kapa. Mjanja akibonga na style na swaga. Yani ya nafisa zote umchisi ya nataka. Pati jao wati round za baga. Smart kwa streets, kibanda kwa nyaga. Nasty kwa sheets, yani vitu ninapenda. Piano on this, the last year benda. Nipate niko busy, nikikili kama hizi. Skill kama hizi, unaziona tu kwa TV. Replay itabidi, sikiza mara ya pili. Kisi ya wakidi, indos ni sisi.
In a hope, in a faith, in a man. In a hope, in a faith, in a man. In a hope, in a skip, in a jam. In a hope, in a skip, in a jam. In a hope, in a faith, in a man. In a hope, in a skip, in a jam. In a hope, in a skip, in a jump, jump, jump. Wastri na wachenga kimaniu. Nasaka chenda kimanu. Chandaria, nasema na wachenga kikanu. Nigeria, niko area kama bacteria. Ama waiter cafeteria. On a different criteria. Boy Foster, hey, yeah.
Kendi nipate club, meza uwa chafu, niko maji kabafu. Maji ya madafu, ama kutilchu ya mbaju. Kosa tatu, kutoka sinu walachu, mezishea kwa matatu. Kuletu wa chafu, Nairobi River, itoshi. Weekend yako club, dance floor, akosi. Kwenye dance floor, majafu, wanaspendi zonoti. Pump kwa matatu, kikruise tu kwa moti. Scratch maratatu, dance at the morning. Scratch maratatu, dance at the morning. Dance at the morning.
In a hope, in a faith, in a man. In a hope, in a faith, in a man.